Everybody say my name. Well, I'm vicious as school.
Buddha's on your power.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Wewe, wewe, wewe yapo wewe, wewe.
Yule mwenzako nampenda, hile ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia. Tatizo posti zake, nikiziona ga moyo nashtuka. Kwa uzuri wake, na isiso mimi tu wengwa na mtaka. Iyo body yake sex, body mejengwa mejengeka. Nisha fulila, minampenda kweli anantupa. Nisha chonga na ndugu zake, kama kuna msada zanifa. Wakanipa namba yake, nilisha kupiga na simu kushika. Basi mwambie anavyonivimbia, mwezi ya minishokoma. Kutwa na sarandia, naishia kusonywa. Mwambie anavyonifanyia, Mungu anamuona. Kunikata mbele za watu,
oh, shakoma.
Yule mwenzako nampenda, hile ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda. Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia. Ninachotaka nionge naye, nionge naye. Kama ikishindikana, kene mwambie. Mi hata nikimchua jina kwangu sawa, ila sizidisha kajantu atina tapaga. Mi mwenzako vumilivu sina, yeah. Na nitamgenda kama luba niwe wake chawa. Nitamgenda kama luba niwe wake chawa. Kweli mapenzi ni leo, pesa na mali sina. Hila ni maisha ya pita yo, kesho ntapate shima. Anivumilie, ulembo mempitiliza. Mungu kambaliki aise. Sijaone pe kama ye akandani aise. Yule mwenzako nampenda, hile ndo hivyo nalinga. Siku zinazidi kwenda, bado nafasi kumpenda.
Yanavimba, ananivimbia. Anavimba, ananivimbia.
Buda zoni hapa.
Asani msela baba Kasim, Nazadi wa Moscow. Sele upepo, msodoki wa kesho. Ziggy Mari, wari, wari pola. Na Lukasho, cholo boxa. Ligala Sairo, Tosh is the dawn. Dada wile my defender.
Afizi Momo, msodoko babin.
Chaf Montana, Kobaki Fair. Bansi, maniga Bansi.
Biggi Rashe, Rashe.
Casemiro Stweka,
Osama Melody Santana.
Walambashi ndo logo.
Kusibishe, usisubutu. Wanyale.